studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare no gay did lewru fevrier hitane 2017 jena yamde soki do studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji du yumor way galo o kompetite wide o chawi ko yata yimbele ujinaji dido mo kani en joppi ngenyaji muden le sa halle di bamde lewru decembre fa yotte ad lewru janvier dabbi non du dido kabaruji be dokki do hejo golleji mabbe di demal hitane 2016-2017 ko batto tonuji midioji jenay dum hebi remede le leedi meden di dido kabaruji dokkama wakande botu dido bo walde humnina kabaru nyame fa hare le leedi meden di wakande be gadno botu mabbe sappo dido bo le nokko on kawdital mangal fuddi kenya do bomako do ko ni fanangal do kawtal faabe jiawa yalla hono cioggu angereji di hani jippiraade le leedi el afrique kedude hirnaange de wattu jono yimbeela donno mobilaji gombe to gawotobe caggal ko mobengel yabbe bombore don kar li lamu gosibe kolliti wiide idum badale gawoto yimbel wombe ton wattu jonbe be ngadi noddango fewde e lamu jaw yal hon dato ngol hani mu intinirer sabi debbe kolliti wiide hono dato ngol bonirno dum wadi sababu so wakkati fu mobilaji dan jabbo ton bomboje sekirabbi won sembe kabaruji dimi jogini on do betande di bismillah modon e hedade ko yata yimbeela ujunaji didom kanyen en joppi nokkule muuden saabi wayde jam e deder le saha leedi di bande lewru decembre yottiade lewru janvier no o chaholi triwide jaggal muudube kollitiwide be do yimbeela bonandaji kewdi jottikido en kasen fa yottaade kedde do wono no piyande kanye kedde bomboje kase le saha leedi medin dibe kollitiwido hakkeji muuden jappama le leedi do woni yimbeela joppube nokkule muuden de fa keben famtaade kede Muhammadu Samaseku
ele tongane mayre fedde ho chaholi triwide bat bandiji ma basiji hakuni jali ni madum gube kaptoje rafinde nagu an heddi faande der lamuji gawu kidal tumbutu muti kanya nokuji yoga der lamu segu faande le tongane de hultama wide basiji hakuni jalini kanya gube kaptoje lati sababu e gugul ko buri unyaadi don yimbele yaade der regionaji kidal tumbutu e menaka hakke temre nayon iwri der leedi niger hultama dun wide hakke temre jottan kureji talka en goni pababe der intilit etilemsi le region gawu hakke temre jeddon chapan en jon kureji an be temdere be leedi Niger babama der region menakatun de tongane de fa hande be chakiti wide le hitande 2016 de gulirde moninde kabar bomboje irade Nations Unies ngonde der leedi Mali holiti wide kedde bomboje wolde lati sababu ma barmi yimbele nokay tatu chapanen jene do temdoro be do yusukabe non fedde o sha holiti wide batte odo adad bawdo bedade an hani WGP bangal farasiji bomboje irade kanye kudde godde husoje der nokuji basi buri fuf bangal sukabe
kiram so ngabiddo bemala me ande ngal do bayne tri mijoji modo do hella me ngal mi nodde ta phase Facebook e compte Twitter studio tamani demal le leedi ndi hitane 2016-2017 be kolliti wiide ko buri tonuji milioji jetti dun demal le leedi meden di dido kabaruji walde humnide kabaru nyame fa haare le leedi meden di kanyu hokki dum be bi hidu won ko feewili hen tiagal modo be kolliti wiide wattu jonono dum worino idum wembini kasen leyi region kay kuli koro segu kanye mofti fa yottu yo menaka be kolliti wiide be do yimbele won wobbe mbobe bo ton tidal laaji wayde nyamde fa haara dido kabaruji be dokki dum wakande be gadno botuma be sappo dido bo le leedi meden di kede kan ko noddete Umar Ibrahim Touro kanko laami dido golleji ko mo halido hendo facci tango fatumata bari
la campagne agricole 2016-2017
demal hitane 2016-2017 le gayeje meden gasi sanne leydi mali remi haketonuji millionji jenay nyamiri dum fu e tawede tidal ngaji taykama le lam kay cercle jema nyoro e yelimani le lam kulikoro cercle kati kolokani e nara le lam segu cercle bla barawulli e nyono le lam mopti cercle jenne le lam tombaktu cercle takarus le lam gawo cercle burem e lam menaka of wayde ndenangu sabi gube katoje ana hada durobe durude le nokuje de ndiyam wala lamuje segu mopti tombaktu e gaw
mopti tombaktu e gaw
wattu jonobe kolliti wiide don roobe le wombe le leedele G5 sa helde be gonde wadde botu mabbe le nokko o do botu fuddi ila kenya do bomako do kambe ministere kumini be haka bawaro hakkeji roobe kanye battade mudu en le leedele de kanye en pewni o do botu kede kanko noddirte da madame Sangare Oumou Ba ministere kumini do kabar bantare roobe sukabe galleji le leedi meden de mo wonno le o do botu ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
il a eu d'abord la réunion préliminaire
botu dunke ande dum fuddiri tambe hore dabareji kasindinaadi bangal faaba rewbe mbawi dawrande hewtugol jam deejere e denagu jonno ona fufu rewbe be mbawi tahinaadi dum kanyi dun tawede ndel gullide mobde wuntanojo hore kabar hawjugol hejo gulliji deejere dum won imaade mudum e biltige jaati hinaadi dum denno hande yo fuddugol totondiral hakkilaji akunde yimbele teddube yo sifa hawrude dow gotum e holitinde horejo leedi ndi kala ko tonga der kawrte didi de yalla on watana de hakkille bangal dabareji mabbe hewtugol e hawjugol jam e deejere
walde don mobilaji gombe to gawotobe be ngadi noddango fewde e laamo tinnomo intina datol gawo e sewaare gol sabi debbe ko liti wiide dum won ko datol gol modda ko lati sababu so wakkati fu bonanday den ngatto bombodi dan ire le nokkule de godo noddango be ngadi caggal ko kar goto yabuno ton bombode dum le laamo gawo o odo kar mi cittide wiide neddo goto heddiki le hen yimbe le hobe do barmi le hen kede kanko noddirte Aliou Sagayer Mayga o yo kanko woni kuminido hono kabaru himmeji so fernga be gombe to ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
faso fedda utan waddama rendu lawol gol dum nafata dabar mudun yo wotara non mo intindi lawol gol ngol boni fa jabbiti andon wiide wakkat juno o balde joy woni ko mobile remorque warata hakkunde sewari e gawo so kar imike sewari bete jamma mo natta duanza to yottaki gawo batte alhali lawol gol so gol mo inama mi anda fuf hono bondere be irasatun bomboje mabbe tayke lawol nyame gol tama bombore ana bawi irade e gol ana tidi lawol gol ana wodi so gonga mi bibbe leedi ndi be ngada ko Alla mo intindi lawol gol yalla jamar amende ana sulta na hiba dum hinnaade dawol mudu hobe na jidi dawde ka be jaata fayno ko
wattu jonobe koliti wiide botu goddo kasen fuddido bomako do odo botu leedi ele kedude hirnaange le rumde afrique ne kanyen gonde fewnude odo botu koni faana mudu faabe jowto wattu jonono choggo angireji di haani jipiraade leedi do nokkule pewnube odo botu yo waldinde no dirti isaidi do tugorgal walde humnide kabaru yirwere angireji leedi ele afrique kedude hirnaange de kede kanko no dirte docteur Boubacar Diaganaw kanko lami dido golleji ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
cette rencontre
fanda kerta do ngal kawrutal yo wadde tutundiral hakkilaji do jawabuji kanyen ko gollan der leede pelle cdao sils bangal heejo golle faaba engrais leede mende dulla wiide der demal engrais an jogi nafa sanne den no kawrutal gal yo sifa hun cande hore kala ko golla der godo heejo faaba kum don tan gal yo jawabuji juttidi latori sababu heptugol tobe dawral semingul heejo golle faaba leede mende yalla de bura nafude wattu goto dum hun cande hore imade semingul golle ndema kabar ngure e butugul
des alimentaires et de réduction de la pauvreté.
Kawrtan jaddabal gal be noddirte rentrée littéraire gal do kawrtal fuddi leleedi meden di ile kenya do bomako do le balde joy balli fittobe dewte kanye e jimobe jimi iwri le tatteji di fu e be gonde hawrtinde do bomako do ti dum won sisili mobe cubi hitane hikande be kolliti wiide wattu jonobe jayal hono adnar du hani waylitirade tagal mudum kambe pewnobe o do botu be mbibe pian le hen dabareji dewte yalla hodu wadi so tidalaji di kewti leedi mali di hitane 2012 be jewto do no dido tidalaji kan hebinirede jogala kede kanko noddirte Alain Holly Ville o yo kanko ni kedjaado Union Européenne leyi dum won leyi do mali do ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
la plupart des thèmes qui seront
sisi ki wodi kuncinte di hore der kawrutal gal le ngatanade hakkile di denno di jeeda imadraji di tubaku be paboto ibde demokrasi yaade sifa jogol laamu dejere denagu yirewere hakitere laamu potal worbe e rewbe e kanya wittugol denno yo nokku yawtere kawrutal e totondiral hakkilaji docci allaji ele kunchonuji hore jangu leedi mali lifo leede men de e kanye pabotobe hono fedde Union Européenne ngal kawrutal lolulgal rentrée littéraire nokku jawte kumaninde finatawa kabaru halanana en e jande andal e totundiral hakkilaji wonande kala muido bangal sisli o ngal kawrutal hitande 2017 ngal sikke wala do dabareji yewere leedi mali hewtugol jam e gollude leedi ndi e kanye faba worbe e rewbe finatawa famu mabbe andal mabbe bangal jawte do dawral e darngu leedi ndi
débat sur la réconciliation la reconstruction.
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
E wakkati joni en jahan le région ngaji meden di en puddiran segu kany e kay kawrital mangal gal no dir conférence d'attente nationale gal do kawrital kan gal rentinde bibbe mali fuddi do gulle jan gondi e landinede le leedi meden di otto joni o botu wadi to segu to kany e kay le balde didi be ngaram be jewto yalla hono be kan hokkirde jama hakkilaji lobbino kaldale kawrangal worri be jawdu yalla hono himmeji mudden kan huntinirede hore. ndute ngardam faado yam foyila do be ko liti wiide do won nokku damaaje nokku noddirteda kala ne somi kaabe bi hinde do damaran hani uddedle lewru juin waroru ndu so bami fa uddama be uddan o do nokku ko yaata lebdi sappo e jetti suudu ministre hum nino kabaaru yigaaje leedi meden di kany hokki di do kabaaruuji be ko liti le lewru juin waroru ndu be kaani fuddoton usine kesson se ndute ngardam faado bugun do wattu jono sukaabe jokolbe ngobbe to sigaaso tobe be keedi ki heedo golleji mabbe be kaani golle hitaade 2017 le majjum do collective wiide do won batto o wadama to buguni tol ley altiner jabbinonde secrétaire do carte nyalawma de kabaruji mede di mi jowti on sande hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade hono andirono do e seeda yewtere mede de ana wodi wassalam